Ibrahima Eli Diko yo goto yimbe le fedde landinde kawtal ngal hol tiwide dabara hawninde fuf walana titalaji leedi malidi kanko jangino jandu dowre na tajiru wide leedi malidi hewtan jam soni ko hawra de mudun di gollirama
de recommendation forte
hakkilaji kewdi holitama bangal hono watte la yuruku yuruku rafu jukungol fayoto nyamde jawdi leedi ni ne tam ana heba habede wiyamadu ko hebete leedi amendi hono kangi kangi litchom dabereji itte yalla dum ana heba wayte dum ile hakkile amin ka so ko holita ile ido batoji ka fu gollirama no wodiri leedi amendi jam waran warture le mayi
sabi gidali ngurudi ko joon o li adnarundu hultama wite jangnirde do kabaru politika ku e datti dabereji jogola leedi ndi audite gidal goddo o yoko leedi ndi wala bawde tottude yimbe le awdiji on don ko dun wonko hawradu mudum kedana professeur adama kita jangino jandeji dure o mami ko dun sabi dun do yelama
ila te preconiser egal
hultama do wiide banki mo awdiji tebetele mudum yibele leedi ndi sabi yimbe le jogi be awdiji di nyande fu salike hokkude leedi kolitaade wiide wana newiide awdiji nata ko mun newiide fey sabi fey goto hebata wadde demal so demal ne wada e kettal hala mudum wawa haleni leedi ana wawi mursirede ni wakati goto tawi fey yabere fiida khale mun
sentire un coup de feu
ha bo njibu jawdi na jeyda e mudi di jeli malinkobe gonbe france fey so tawdi fuf di ngattanama hakkilo mamoudou sidibe goto yimbe le garbe do inde france kobe ndar da lambiobe fiide da bare patofe bopi tawe ele talki leedi ndi yimbe le hasindini sabiyo bopuje mbawdi sombinde telaji mawdi fewde malinkobe gonbe tiagal leedi ndi
moi même je suis
mi hore mi avocat ko heewi e client en ambe fu talki dibe nartata bangal laamu atawam do yo talkoro jippinirdo woni ko be noddirta wala sabe faadi do tiagalaji di malinkobe joodi be tiagal leedi ndi wondi fewde bangal dido talki hebni jogolal yimbe le ngado be dido golleji le cuudi mi reji di an haani ko jangine fa gasa do
yani different mere
fedde be leedi mali woni de habo yugo yurgu wasugul mayre tawade kortangal e tawde fuf na mi lawide ko hawra do mudun na hanti ka non fedde de hultivide hana tan yilaji di tonge e le dereji di gollire kedana Moussa Ousmane Touré ko no horejo de do fedde be leedi mali woni de habo yurgu yurgu
le probleme c'est surtout
dala o gollirde ko hawra ko ninno so wana dum wana kamar malinkobe holitita hakkilaji lobbi dabereji kanti mawdi yirwinde leendi ko minen ka kom tawta naloma hande o ko mi majin binta jati ni woni ko holita el ido joda halaji wana fiyi batoji abbi jondi dude ko wada ko lebti leedi amende ko fu gollira jomka in way latal sababu timminde titalaji kewdi hono misalu margal bongal
question de gouvernance
mi tabi de to ganende mudun na wodi temre kewde yilaji totama kanaka leedi ndi kulnel asmi goita nyande altnerde to kulwatum